Kende kutikandu fya Lesa ichabu pe mwampela Kashi chenjele kutichandu fya Echo sambilishe eni Uku iche fya mwelesa
Sambilishe
Sambilishe
Uku iche fya mwelesa Sambilishe
Sambilishe
Uku iche fya mwelesa
Sambilishe
Sambilishe
Sambilisheni, oh, sambilisheni, wewe.